denhouselambia.com.
King
DJ Camilla made it.
I knew for the CCK. Eflawi. I'm banana. Why am balaza?
So nice music.
Why am I?
Hala ponze ka vitu vimashitika nthawu iliyonse. You know me. CCK. Hey. Eflawi. Limixi. I talk again. Ha. Nule sijana. Ha. Nule sijana. Ha. Nule sijana. Ha. Nule sijana. Ha.
Ayama. Zonde ule meweka. Zonde uzalema. Zonde ule meweka. Zonde uzalema. Zonde ule meweka. Zonde uzalema. Zonde ule meweka. Zonde uzalema.
Na 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 na. Ya ya.
Ayama. Nipale kupoka no pasa myakine. Rompaka kupoka wayamba kunena.
Na 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 na.
nice music.
Wajifa! Ambuye upasa mundu olipikira. Oza ndale meka kuru, mti mocho puliga. Awe osisikei, oza leka ya ikusebenza.
Kwala konze kapi ntufuma chitika nta wili onsi. You know me, ha, CCK, ha, hey, Flowy, Limixi, DJ Kamela, Bavirimba, DJ Bob, Bamakina,
Nundazi Music,
Nulesi Tiala.
Nulesi Tiala.
Music at denhouseambio.com.